amazonbeat.com. Super vibes.
Conclusion of Bravo. This is a Kalebo Pakati Batu. I just wanna stay with you, babe.
My baby.
Spend my time with you, babe.
My baby, oh.
Oh, baby. So no only pass ego confidence. Baby, confi. Kumanya shaveli muma indi mwako. Tanji love kuizgo la chipako. Bala kuni temwa, baby, ni pali leso. Bozana.
Sirarina, suse wasomu ya kukansoma. Promise ana nusasi ya nandiza chibwana. Mami sinziwa, mwina usandisi ya ndiwe. Sinziwa, mwina nusa kusi ya ndine. Sinziwa, sinziwa, mwina usandisi ya ndiwe. Sinziwa, mwina nusa kusi ya ndine.
Tiliba jivano za chibwana no.
www.amazambiwe.com.